kama mimi mwenye kushika maiki na kuwa pa Kiswahili shua rhymes kitua rhymes apasua vifua
bandika babandua aste aste kajegi na machua damu halua kakenepa menaua meza mate uteme na mapua kukuruku wa muka kumekucha boots ni luku na ukatagi makucha rukuruku kwa wale kuninusha goons mandugu manduku kungusha vete ve veteran kama veve na veveta nina rakete ya federa na sisongi na federa hasta la vista naendea yo sister na mkutanisha style za Batista na Mona Lisa ndemu wa Garisa na kuata misa nkosa kanisa bandana ya Isa fresh cut bandana ya Isa bandana ya Isa niko fresh cut bandana ya Isa bandana ya Isa niko fresh cut bandana ya Isa bandana ya Isa Freshka bandana ya Isa Nkiwa high school kwa ito apudo John Dosa fizo ni koludo Saa moja nsa kupitisha burungo Fast body ndo alimfunza gama kumbo Nkiwa 16 fuko gode 16 17 koma things ndane 18 18 kona daisha niko 19 19 kila time ni 420
420 yes Na bado nime stand kama cross ya kanisa Bado fresh kama bandana ya Isa Wananitambua, sitaji visa Niko real, nime chill, sina speedy Niko zone airborne, siko greedy Maltif, ebu nijenge Wajue the real meaning of madhenge Vete, veteran Na wasi kudanganye cause I'm still the one Vete, veteran Na wasi kudanganye cause I'm still the one
Bandana ya Isa Fresh cut, bandana ya Isa Bandana ya Isa Niko fresh cut, bandana ya Isa
Vipi, alo
Bandana ya Isa Fresh cut, bandana ya Isa Bandana ya Isa Niko fresh cut, bandana ya Isa
Hini ya madada kila klabu wakiruka kama panzi Lirik za Habib za wainua kama chupa ya bakadi Wachungu kali mao lakini watamka sukari Alhamdulillah Hini ya madada wenye midomo nyekundu Kama mabuyu nataka kuwapiga busu Niwambie vile na wapenan kama nyinyi ni ndugu Na Isa linionya jua mamanzi kama nyinyi Kama hatuna hatuli ukinipa shishibi Ninaruka vikingi ukinipa ulimi Mihusahau bibi kukupigania sishindi Vile mama wewe huringi ndo nakutaka zaidi Fresh kama
Bandana ya Isa Fresh cut bandana ya Isa Bandana ya Isa Niko fresh cut bandana ya Isa Bandana ya Isa Fresh cut bandana ya Isa Bandana ya Isa Niko fresh cut bandana ya Isa
Genge sausi naogopa Genje niki sanif na umoka Sembe kila siku nikomboka Wembe ka jeje okocha Sindo wale vuta tirenda ni achopa Sindo wale uingia piri na mapocha Sindo wale utukio moka wenda ocha Sindo wale uficha kidinda ni atoja Natesa kamurage kiwa kemsa Nadaide mgaza kama petra Mini layo na sorora tuma zebra Na watibu kama panadol extra
Fire Bandana ya Isa Niko fresh cut bandana ya Isa Mko pressed mnangangania maisha Ndo wana squangi impressed mkidanganya kwa insta Nogopa two things Sauti ya shootings Nguko na mood swings Do they confuse me Muli ni trendisha kwa Twitter for like 2 weeks Misa yanko daro naandikia my new hit Mafala kabisa Make em na change kama makanga wa Nissan Mr. Fresh cut
Bandana ya Isa
Fresh cut
Bandana ya Isa Bandana ya Isa Niko fresh cut bandana ya Isa Bandana ya Isa Fresh cut bandana ya Isa Bandana ya Isa Niko fresh cut bandana ya Isa